This is an MUT Radio podcast.
Khuluma ngok data kubantu abadethele imali sichecka nje ukuthi zobe sizixoxa lesihlalele ukuthi ngabe ukudethele imali kuyinto e right yini noma sibheka izinto eziningi kubantu abadethele imali because kukhona abantu abadethele imali.
Yeah, there are indeed abantu abadethele imali. We know ukuthi sikwi generation that is very much different to say thanda izinto, so we like fancy stuff, yabo.
Yeah.
So us liking fancy stuff, we might as well end up dating people for money, yabo. Indlela zokhaslisha ayifani.
Oh, it's hustling.
So, it's called hustling.
Oh, okay.
So hustlisha phela yedlela zakho kodwa phela ish. I don't know, it hurts when it's a female hustling, but then yeah, this is oish.
But mhlambe ukukhumbula kakhulu ukuthi lento kudethela imali ayithinti kakhulu kahle kahle abantu besifazane bodwa ithinta wonke ama gender. Yes, ithinta wonke ama gender because nabesilisa baya date abedethela imali but ke ama reasons ayebe maningi mhlambe kumuntu ukuthi yini ledala ukuthi wena udethela imali like abantu bakubeka cucaca ukuthi mina angikwazi ukujola nomuntu broke, angikwazi ukujola nomuntu nje ongenayo imali ngifuna umuntu ozong afford.
Mana ke let us unpack this when I want.
Yeah.
When we say we dating for money, as in gi data a person on a mali for ukuthi angeze ukusebenzise eyami or ngifuna umuntu onemali to pay for my stuff.
Yes.
Kanjalo.
Yes, ukuthi mina ang date. Okay, I am a student.
Yeah.
Sugar
mom.
Yes. Ngumfundi but ke ngidecide ukuthi mina cha angeke ngikwazi ukujola nomuntu ongenayo imali. Ngidinga umuntu onemali ukuze ngizojola naye. So, ingakho ngeke kwenzeka konke ama gender.
Hayi, kodwa wanda lokho ku standard but hayi ku standard nje ukuthi I can't go for a person.
Ongenamali.
Hayi, kuthi mhlawumbe ufuna ngithengele yabo.
Okay.
Inkinga uthi ngifuna abe umthwalo. Mina ngibalekela lokho.
Ubalekela ukuthi abe umthwalo.
Uthole ukuthi I have money and I date a broke person.
Okay.
And then uzoba umthwalo wami. Aware ukuthi the more siba deep, it's the more ngizoqala ukukuzwela umudinga izinto. Uba umthwalo, you literally become my son. Hayi. No.
But mhlambe ekuyibheka kakhulu lento futhi umlaleli lapho ukuthi lento yokudethela imali uma sibuka ingathi into esiqhubuke kakhulu kule generation yamanje not ukuthi ibingekho before
yeah.
But manje ibuke ngathi siqhubuke kakhulu khumbula manje sine internet esinezinto eziningi ezifancy like esiphila
ngaphansi
siyibonayo sinama trends a influence abantu ukuthi bagcine badethele imali like you look kuma o Instagram babantu uyabona umuntu uphila the soft life uphila impilo emnandi uthi uyambuka kuma vacation nomuntu wakhe but
we wonder let me tell you how girls function how,
okay.
Well, what do girls do? So you date like a city three guys, right? Guy
oh, three,
A B yeah siyabekisa
oh,
guy A okay. B and C.
Yeah.
So ngiyabona ukuthi okay ngene 1.5 for me this month mungen. I know people abenza leyo nda angikhulumi ngento engekho ngikhuluma into ekhona. So kungen 1.5 for me this month and I'm like nah man I need to do my hair and my nails. I call guy A. I tell guy A that something happened like hlaphe ekhaya or something. Sabe ngithatha imali yami ngayise ekhaya and I need money. Yabo and then angiphi imali. Guy A I won't be able to buy groceries only to find that ngiyokwenza ikhanda, right? And then ngiye ku guy B ngitshela u guy B that imali ngisekhaya same story so that ezongipha imali and then I buy groceries and then ngiye ku guy C ngimtshela same story and then angiphi imali mhlawumbe ngithengele impahla yabo awaye ukuthi my 1.5 I gasebenzi ngisazo spoiler khona la but that's just how girls do it
eyakusebenza nini.
Those are girls. You get about them as I know when they say they date for money. Ukamukela ne store no line yo clean. Nawe keep imali enze u1, enze u2, enze u3 imali yakhe ayikasebenze then she spoils herself. So that is how bad it is when it comes to ladies who date for money.
So basically you're trying to say bossy abantu besifazane i most let's not say bonke but i most abantu besifazane some
yeah
aba date imali kukancane uthola ukuthi udate nomuntu oyiwana
yeah
iyo
because it's not mingzinge mentality yemali
yeah.
Trust me uba uzongithengele weave angifakisi inzipho angifakisi inkophe yedwa hawo icabange wanda think about it
so boss kusho ukuthi umuntu uma kuba ku relationship manje kumele ithole sebuza ukuthi
sibangake
no ngiyi alphabet. Yeah, that's the problem. Ukusho ukuthi manje kumele ubuze ukuthi ngenze okay obviously uzothi angiyona uA so
vela ufike su A afike su A vele
yo so so bossy mhlambe is it a must ukuthi uyithola ukuba no partner othi kumele be nemali noma mhlambe ozoku afford ngabe lokho kusho ukuthi like ufuna ukuba semathandweni noma ufuna ukulandela ibhodwe elicontsayo because kukhona into okuthiwa ibhodwe elicontsayo
okay
ulakho nokunomnotho khona so ibhodwe elicontsayo la khona ozothola khona something uma sithinta unindaba yemali so that's the question ngabe kusanothando noma unibheka ama benefits
kakhulu there's no love lapho futhi nje nhlezi ngisho this on radio that a woman onesibindi sekucela imali there's no love lapho ukuthi imali yani there's no love because kula wena ufanele ubone khona ukuthi asibambisane yabo uyambona ukuthi unenkinga help her out but if she can come to you as a woman ozokutshela ukuthi anginayo imali enzipho run
okay
baleka wazi ukuthi akhona ama alphabets ke mase kunja you don't even have to know which one are you run
so abantu bafuna ukuspoilwa but manje ngathi manje sekuba ichoice ukuthi kumele kube khona into onayo mina mhlambe okuqhamuka nemibuzo eminingi ukuthi ngabe if kukuthi ufuna noma usemathandweni ngokulandela ibhodwe elicontsayo ngabe uthando lukhona ya umbuzo loyo ukuthi nje ngabe uthando lukhona why kumele kube yipriority ukuthi ube nomuntu onemali kodwa ke siyabuza nje mhlawumbe ukuthi ngabe lento into e right noma into engekho right kanti sibe sathinta sithintele kulokho and we say people who mostly date for money like baqhamuka mostly kule generation esikuyona as compared to before so maybe we can look at the good sides and the bad side of this dating if akhona or not kuningi singakubheka
wonder there are ama advantages na ama disadvantage of dating for money oqala nje advantage for dating for money
yeah.
is that your feelings are not involved yabo ngeke bakheard because it's just money engizengayo my feelings are not involved yabo there is one two I'm saving maku ukuthi samhlambe mina nginayo imali but I'm dating you for money you helping me save my money eating impilo yaqhubeka while you help me yabo kodwa ke into engiyazi ukuthi if you love me enough to give me money uzo ngilo herda
yebo kunzima so kusho ukuthi mhlawumbe singasho ukuthi njengoba sishilo ukuthi siyaphinda sithi kulok data for imali izinto engathi zivela kakhulu izinto ezifana nama vacation izinto ezifana na soft life le esithi ke
ama weave
yeah in weaves so like ama shoppings ama iPhone and no one is against that but at the end of the day they are said to be sibizwa nge set generation with happy pictures so ngabe lezi zinto abayitholayo umbuzo ukuthi ba niyaqekelela yini ukuthi zinise phambili noma uma umuntu uyaqekelela uzikise phambili empilweni or kuba injabulo ya le relationship nokuthola lawo ma benefits ngaleso skadi because umuzo uthola iweave umuzo uthola iPhone umuzo utholani abantu aba mention ukuthi mhlambe ungivulele ibusiness ungivulele construction company
yeah.
so that's where we looking into ukuthi if kukuthi ujolela for imali yini okusuke mhlawumbe uyibhekile kungenzeka ukuthi thina sazi kakhulu ukuthi kukhona izinto esinye enitholayo except lama vacations nama weaves and nama iPhone and more
Wanda speaking of weaves and iPhones I don't know if you remember this video yalo sisi othengelwe iweave by a guy excuse me so she goes to I don't know babe ikhiphe bayapi
yeah
but then manje this girl hama nomunye uguy So behle motweni so she's wearing the weave nje ugay wakhe lo mthengele the weave has money u right yambona u right
okay
kanti uyam stalker the guy
oh
sebezohlangana egarage like yabo kulama garage la wakhokhelayo
ngiyabona
sebezohlangana lapho intombazana idiliki sithi yongena la I think it was a hotel athi siyangena apho aqhamuka ugambuza uthi wenzani don't see weave mfana
kusala makot
Tatsathi weave again emotweni. Tsathi phone washaya. So isn't just kanjalo ekugcineni might happen. Dating for money. Uthola ukuthi a guy buys me yonke into engiyifunayo like yonke into engiyifunayo. And then ngizomhetha because obviously my emotions are not involved. Mhlawumbe they are involved nomunye umuntu who's not giving me money, yabo? And then ngoba nina wanda bafana. Mase nisihlwitha ama weave.
No, but angithi manje uke wakubeka ukuthi kunoman A, man B, man C.
We bambile.
Yeah, ngibambile leyo. So uyabona ukuthi Chris kungenzeka ukuthi khamba khamba kuba yinkinga ekuthenini manje wena usuhamba noman B, mina nguman A. But mhlambe ukubuza enye into ukuzibuzela nje, how do people keep the conversation no man, let's just say no man A to E. How do you keep? No, I'm making an example
E.
To E.
Yeah.
Surely, bakhona ba nokudlula lokho. Maybe up to J. We don't know.
Ah,
we don't know.
Wonder.
So, the conversation igcina kanjani? Because umuntu musemathandweni nani yakhuluma, you get those calls. Kwenzakalani mhlambe if usendaweni la use hotel no man D, let me just say, we are
straight in.
Who is straight to D?
Asithi A is straight.
Yeah, and neutral look for and not D.
And not D.
Yeah. How do you think, like...
let me tell you what.
Yeah.
Umuno straight. Was no straight sako. Yohlala na banyo. Block. Ima. O cimifoni yako. Put it on silent. Mauti ya kala. Fuzi ma was kuthi nina wena no man A. Ni akuvumela ukuthintana kwa mafoni. Because ay, angudlalo mdlalo. Ukuthintana kwa mafoni. Tintifoni yam nani. I block the rest of the people. I would block the rest of the people. Yabo.
So, gushu kuthi... lento kudethela imali singasho ukuthi bukhona bomnandi kuyona kodwa umngozi futhi bukhona.
Yo, mina the only ngozi that I feel, I don't think khona umuntu who would date you enga expecting ukuthi kube na that part of the relationship, yabo. So can you imagine ukuthi how many people will I be delivering to?
Kanti ke sakhuluma ngalo double thinta ukujola ukuthinta ukujolela for imali strictly umuntu ethi mina nje ngimjoli umuntu o broke noma ongeke kwazi ukung afforda kanti ke lokho kuqhamuka kuma gender wonke ama gender because nabantu besilisa bakhona ekuthenini bayajola for imali. Boss, what are we having there?
We have a message la from WhatsApp. Uthi hi guys, mina ngithi singabafana sicela amantombazana sithengele ama jersey ebhola for this coming season nje kuphela. Kade guys sibapha imali, they must now give back. Hi bo, kade athi nikweletani.
Oh, okay. You
Wanda.
Need to give back. Uthi ke uthi ulangelihle myene Lonsdale.
Wanda.
Yeah.
Would you date a girl that is broke?
Yeah. Why not?
Umuphi imali?
Yeah, why not? In terms of so the question is ngimuphi imali because we broke ngimupha noma ngimupha ngoba udinga imali.
Uyamupha nje imali. She's dating you for money, you just don't know.
Oh,
wena
okay.
wena would you date any woman for money? Ukuthi unayiphi inhloso wena, would you allow? Would you date a broke girl umuphi imali?
Inhloso yami ukumdate a broke ukuthi ngimuphi imali noma?
No. No, pelu yamthanda wena.
Okay.
Basically, I'm just asking you, would you give umuntu wesifazane imali? But I catch is saying you know she's broke.
Ngiyazi ukuthi
she doesn't have money.
Let's talk about the relationship. Is it yeah? Asikhulume nge relationship. Sine relationship solid. Mina kodwa mina ngitshela ukuthi solid.
Yeah, wena ucawa ukuthi solid ukuthi no A B C or D.
I don't okay.
You don't know.
Yeah, obviously because cruising ngizobe semathandweni. Yeah, I think imali iyasebenza sometimes ukuthi isebenza singanakile.
I know somebody owayehlukanisa lento ethi it's just how we talk naye ukuthi when I'm single I'm still in the plane and then kuya ngothi ulende emathandweni noma ulende Jolaland.
Oh, okay.
So asazi hlapha wena usuku semathandweni so Jolaland.
Ese Jolaland.
Yebo. Yeah.
Okay.
You can on WhatsApp, what else do we have?
Okay, I think we have the VN.
Sanmunan Emuti Raid or Midday Shanganani Midday Show. I mean Ubuna Wamji Ukjoleli Mala Guko right. A guko right in Bell. I feel like Humundo Joleli Mali. It's a gold gig. Yakolisa Mountain Bear, but this is not right. Many children are going to be able to do it. Especially when they try to win to a band with Fazani. So, look at someone who dates on the moon to go down sand. I'm sand just because Jay, who move him out. Like he long to low Pelusu, a muse alone, Jitalo. So, that is not right. That is not right. Awusithembisi ulungisele uzeni.
Oh, uthi ke yena ufile ngathi umuntu uyi gold digger. Kodwa I think mina ngokucabanga kwami on that point, once wenza peace nokuthi ujolela imali, I think sukuhluhlukile nomuntu ojolela ukuba semathandweni. Because u draw line ukuthi mina once u broke. Okay, do you think abantu bayabheka ukuthi umuhle noma ukanjani uyi type or what mase bejolela imali? Or
no.
They take ola kuma kunemali nje
ya welcome. Ngeke ngiyazi ukuthi women oftenly uthola ukuthi mhlawumbe wena akasakubuthi umuhle noma umumbi, yabo? So ufuna imali kahle kahle. And then mase thola imali from you abantu besifazane bese mase thatha ama video veza yena yedwa ngakuvezi wena.
Oh so kahle kahle.
Noma ecrop la khona khona wena. Akasakuvezi wena. So ma umubi umnika imali uyaqhubeka nje nawe kodwa nje.
Oh so ama type.
Wena uhide.
So ama type awaba esasebenza into ebhekwe kakhulu ama benefits.
Show me the money.
And uthando kusukela ngemuva into ebalekile kuyimali sami.
Uthando ngekho kwayilona.
So maybe let's talk about ukuthi i most yabantu okusuke bezokunika imali be afford ujolela imali. Ubungozi bokuthi wena mhlamba ujoli naye yedwa. Kukwenzakalani ngesikhathi usuthi usuyithola ukuthi because mhlamba enye picture singayilanda la ukuthi i most yabantu abajolela imali ukuthola ukuthi ama relationship abakuona bahlukumezeka kuona.
Yeah.
Ukuthola i relationship ekuyo akuyona mhlawumbe uyashawa yena nje into emnandi kuyena there is saying ethi kungcono ukukhala on a yacht ubheke California udla ama strawberries and mowets and stuff but at the end of the day let's talk about ubungozi bokuthi nakho usuyajola nomuntu onemali and usiyathola ukuthi wena khona izinto ozenza angasithandi one uyazi ukuthi wena awunayo imali engangeyakho yena afford wena
uyazi wena wonder lento yokujola imali ingozi like you say
yeah
because uma ungathola after years ukuthi you've been giving me money and mina you know guy A or engithi I'm emotionally involved naye yabo
yeah
wena kuwe kuthini ucabanga yonke imali okade uyifaka I think ezinye izinto ezigcina zifikisa abantu to a point where umuntu agcine ebulale upartner wakhe kwi relationship like emdubule afefi
so mhlambe by concluding do you think kungcono ukuthi ukhale kwi yacht uzohlukumezeka okungase kuthathe impilo yakho else umane because abantu babalekela ukuthi umfana uzokuhetha kanamali uyakuhetha but still awu benefit lutho but at the end of the day imost yalabo abajolela imali awumthole sethi uno forum
yeah
because sikhuluma ngale generation yamanje uma uthola imali you don't think ucabanga shopping ucabanga in awucabangeli ukuthi yazi mangingakha u 5 room wami because ngiya receive imali ngisho yabo so umqondo okujolela imali ngabe kumele abantu babe bavuleleke and if they do ukuthi bejolela imali kumele umqondo
have ama reasons are solid ukuthi I'm doing this to do this for myself into kuyisa phambili like into ekhona yabo ma uthi uzubhlungu uzubhlungu okusalayo khona kube khona into eqinile oyenzayo wonder you still owe us i explanation or i idea usibeke sithombeni ukuthi abantu besilisa bona so kwenzakalani I think I'm very much curious on that one because singabantu besifazane like if voice note iqeda kulala from usithela usithe uthe mostly yenziwa abantu besifazane yabo
yeah
so asike sibuke from i perspective yabantu besilisa ukuthi bona mase bejolela imali so kukanjani how do they do it because as females like I said ukuthi guy A B and C kuba kanjanjani yabo so let's hear i side lenu ukuthi nisuke nibambe sugar mama and then what's going on ngani
I think noma ngingakaze ngibe lapho
yeah
kodwa ngicawa ukuthi uvolo wami kuleyo nto isekuthenini once waba sesimeni sokuthi umuntu esilisa ujola like uge relationship no sugar mama obviously ama benefits yabo
but then asibuke kubantu abalinganayo ukuthi imali usuku uyidla kanjani yomuntu osifazane do you go there like yo babe I don't have this and this and that ngicela ungipha imali to do this noma you just earn it from her to trust you enough ukukunika imali
I'm not sure but I think kungahluka ngomuntu if kukuthi lo muntu wesifazane omdala wanna keep you close I think kuzoba khona ikhathi la ungalindele kuphi imali kube khona ikhathi la kubuza ushoti ngento ethile mhlawumbe omunye ngakuvumela ukuthi cha if you have a problem ungakhuluma because yes, everyone is benefiting on mm-hmm. that point. So ngicabanga ukuthi izinto ezikanjalo. So abantu besilisa iyona iyona part la uthola ukuthi bajolela imali khona ikhathe iningi. Kukancane uthola ujola
nontanga.
Yeah, ujola nontanga because so ontanga nabo ba clever and what wathi imali ufuna ukuyisebenza kahle.
So kuke kwenzeke ukuthi nimuse umuntu esifazane yini to say you know she loves you. Yabo?
Yeah, lento
ugcina usumcela imali. Khona istory esenzeke ekhanda lami that I can't share. But then yeah, I think we need an answer for that one.
Besakhuluma sithinta udaba lwethu esithi nje azizolivala ngokuthi ke kulezo kujola kwabajolela imali sithi if kuukuthi it's working. Yes,
kubeka
wenze kanjalo uma kuyonto ejabulisa umuntu leyo nento ejabulisa inhliziyo yakho else isinqumo sithathile ngempilo yakho. Kodwa ke abanye bathi cha, mina ngeke ngijolele imali because kunobungozi, and abanye bakhala ngokuthi imost yabantu abajolela imali abafuna ukuthi be affordwe kwanabo basahlule kuza afforda. So impilo bayithola lapho
the depth of that, the weight in that. Say it again.
Yeah, you have to omnye umuntu
uzothi they expect people to afford you if you can't even afford yourself.
But some prefer ukuthi it's possible, bafuna kube kanjalo. So we just saying if when ubona ukuthi ku right kanjalo aqhubeke kanjalo. But mina my advice at best ukuthi if uzojolela imali angenilawuli angilawula ngem control, but if uzojolela imali try ukuthi at least leyo mali uma uyithola save it uma ukuthi mhlambe umtshele ukuthi hayi ngisha ngeweave but manje sengifuna iweave e blonde, right? Yeah, uvela
32 inch.
Yeah, uvela uyithathe uthenge i1 udayenye uthenge nje udaye uhambe uyoyidaya uthathe imali uyisave. I think ungakwazi ukwenza izinto eziningi. Angithi unaye eyokuqala eminyama umtshele ukuthi ufuna umnew color. Tata leo male, I don't know, mhlawumbe 7,000, 8,000.
Pela mhlawumbe I want the one a blonde and the black one mhlawumbe ngiyashintsha.
Uyazoloku washintsha.
Ah, ngiyodaye.
Hayi
wanda go. Hayi bo. Mina my advice to people who are dating for money, I would say do what makes you happy, but ekugcineni just understand ukuthi omunye umuntu mhlawumbe kunika leyo mali ngenxa ukuthi they actually care, like they love you kwangempela, yabo. And uzomzwisa ubhlungu, you feel me? Cabangela omunye umuntu ke kungcono, or use the money for into ekwisa phambili. Yeah, at the end of the day your happiness comes first, but ubuye umcabangela omunye umuntu ukuthi kuyena it's a loss for nothing really, yabo. Nanokuthi ngizwa a lot of people saying it's issue noma it's something that is done by most females. So ladies, let us be very careful with these seasons, because the time wena ulindele ukuthi umuntu esilisa kwenzela izinto wazi ukuthi he's putting in more effort, yasebenza yena to provide for you, yena umbeka next level, and when sahla usamile ka a uthola ukuthi umfana usegqobe sinyi step to be able to provide for you.
Kanda
and then the time epapha umfana ebona ukuthi udlala ngaye akushiyi. Then when we go usabambu A, he's somewhere ngempilo. So let us be careful ngezinto esizenzayo.
This is an MUT Radio podcast.